And on B, bad, wise, Uganda the MC, Lilico M, Mother Reaction, wise. Anyasina Chetundu,
Chetundu,
Chetundu Muluyimba Rwange, Jagala Osinenyo,
Osinenyo,
Osinenyo Muluyimba Rwange, Anyasina Chetundu,
Chetundu,
Chetundu Muluyimba Rwange, Jagala Osinenyo,
Osinenyo.
Osinanyo muluyimba lwange nakulabye mukamoli ngolingize wange bwena badende mukuzina sekanze munywanyi kuba nkimanyi nawo yagala okuzina nzo nsalanga ke wange netuzina kubanga nange njagala okuzina nkimanyi nti ozina nnyo wabula negatako tubalaga amazina ye owange ozina otya wancekeca oba osimba busimbi kale mpamu nkulabe oba byenyenya oba nzalino nyenya Anyasina Chetundu,
Chetundu,
Chetundu muluyimba lwange njagala osinenyo,
Osinenyo,
Osinenyo muluyimba lwange, Anyasina Chetundu,
Chetundu,
Chetundu muluyimba lwange njagala osinenyo,
Osinenyo.
Osinenyo muluyimba lwange talina nte yalina mbuzi amazike gampako gakuluze ampaforele ye talya na nguzi anyumerwa nyono kulunda mbuzi atajirunda ngere no bwazina gweye mola bwasagaza mabina gana mabina nzige gansona tewe gansona nage nengasuna faba kendo zina encha kumukolo guneno gwe bategese kololo wabulekeze bunte fetu zina tire misana simanyo bakisoboka molo na yekale Anyasina Chetundu,
Chetundu,
Chetundu muluyimba lwange njagala osinenyo,
Osinenyo,
Osinenyo muluyimba lwange, Anyasina Chetundu,
Chetundu,
Chetundu muluyimba lwange njagala osinenyo,
Osinenyo.
Osinenyo muluyimba lwange nzali na lisiti y'abazinyi munyuze paipa ne mu magazini tetaliza mugago ba masikini etwalira mu ne banadini bamuzishi yani ne bakomedia ne kati musembere waneno boye twebale twegate fe tusinempere simbe vivi wano mulukale tofayo boyo bofuno lubale kalo ba boyo kuyulike mpale okuzina kutufude kapere changa nyokale oberepere Anyasina Chetundu,
Chetundu,
Chetundu muluyimba lwange njagala osinenyo,
Osinenyo,
Osinenyo muluyimba lwange, Anyasina Chetundu,
Chetundu,
Chetundu muluyimba lwange njagala osinenyo,
Osinenyo,
Osinenyo muluyimba lwange
Fresh Beats.